Katika mtaa tunawasha taa, mpaka kwenye star tunaleta rhyme, za tutotoka kwa ige mkono kwenye hewa. Katika mtaa tunawasha taa, mpaka kwenye star tunaleta rhyme, za tutotoka kwa ige mkono kwenye hewa.
Itabidi umepause. Ndio nianze tena, mistari zangu zina stand out kapoli ya stima. Hii graph ninachora hata Johnson na Johnny Kaleha. Come K-City bado sindi ole wakali na beef. Tuliachia visu za butcher man kugwarana, kachia pombe ya Prince na sasi ndo wazi, hawa wengine wako down. Ujumbe ni si ndo tuna run this yo town.
Look for focus who I'm thinking of, I'm being so young, niko ready to conquer. Hizi stories of beef na destroy the founder, tapia my hater, I rock a paper. Na kumbuka siku hizo miniki wa street, mgendika mistari ya team na disc. Unyona mnauliza who is this, mtoto ni meru disc, he is this. Na team apacha so, no loss a hug it though. And then no very soon na nyalo bet J-Lo. My luongo ni software.
Katika mtaa tunawasha taa, mpaka kwenye star tunaleta rhyme, za tutotoka kwa ige mkono kwenye hewa. Katika mtaa tunawasha taa, mpaka kwenye star tunaleta rhyme, za tutotoka kwa ige mkono kwenye hewa.
Kwanza tunagonga vichwa kisha tuna clap, ujumbe kuje moto watu wapige double tap. Ikikushika shout nikipull up you jump, wametapika kwenye dance floor wanashangaa. Amani nataka nyeupe wani, vitisho vya kale tuweke begani, na kama ni bia tuweke mezani, sauti yako paze wani, tupane na ndege twende mangane. Storyteller nisome kwa kina story, na pima kutoka zamani na tema mizani. Kisumu, Nairobi, Mombasa, Dodoma, Gabiro ni jina mulishai soma, mulishai koma na mtaegoma. Ni mimi na wewe na wewe na mi, kama sio wewe mimi sio mi, na wewe sio you na mimi sio wewe, mimi ni storyteller.
Katika mtaa tunawasha taa, mpaka kwenye star tunaleta rhyme, za tutotoka kwa ige mkono kwenye hewa. Katika mtaa tunawasha taa, mpaka kwenye star tunaleta rhyme, za tutotoka kwa ige mkono kwenye hewa.
They told me to get him, worry no my guys I got him. Looking at my vision, I just made a clear description for my mission intervention. You can tell I'm on rotation, I'm on flow like the river setting down to my city. I'm a product of the place that I come from, no tuition. I'm a goal, I'm on roll, I'm the jewel competition. I'm the girl that makes it different, it's my time to let them come. Ni ujumbe napitisha kila kitu iko sawa.
Indo ile siku, mindo yule jam. Na kama bila tumba wala faimba kwa chemba. Here bamba, who spread peace kill. A rip in it real, mziki ni real. Support kwa sari, acha nzari, tune pare game ya bamba, twende samba, sparring gambler, kobla, take your answer, give me a 12. Asha taa, pitisha ujume katika mtaa, katika mtaa.
Katika mtaa, tunawasha taa,